toka day one. Nilipo wanza safari ya penzi. Ninawe kino yangu life. Ule heroin kishenzi. Wangu mpenzi. Yani day after day love ika spread. Dani ya moyo ikawa sijelewi. Yani sijelewi. Yani day after day love ika spread. Dani ya moyo ikawa sijelewi. Yani sijelewi. Ilikuwa nini simu iwe sababu ya mimi na wewe kutengana, ama kisa vile ulienda kwa babu, ila majibu yake ndo noma.
Kile kidono ulitumia kutia meno kinanipa homa, homa. Yale maradhi ya mapenzi mayo sasa ndo yana uchoma, choma. Yani kama miba
mahuni taki eti baby baby move on. Baby move on. Inakupenda siku wachi baby mimi sita move on. Walai sita move on. Uwe kinganga nizi. Hebu baby baby move on. Nasema unitaki eti baby baby move on. Baby move on. Ninakupenda siku wachi baby mimi sita move on. Walai sita move on. Uwe kinganga nizi. Hebu baby baby move on. Move, sita move on. Kwanza tulia, hebu subiria.
Kabla hujafanya jambo we fikiria.
Sijejutia, mwisho kaja kulia.
Ubaki tanga tanga na dunia.
Sifahari, uzalishwa na mabwana tofauti. Wakati nipo na upendo wa dhati. Heri unitoe kwenye bajeti kuliko kwenye gazeti. Nasema unitaki eti baby baby move on. Baby move on. Ninakupenda siku wachi baby mimi sita move on. Walai sita move on. Uwe kinganga nizi. Hebu baby baby move on. Move, sita move on. Nasema unitaki eti baby baby move on. Baby move on. Ninakupenda siku wachi baby mimi sita move on. Walai sita move.